sapore.
Baba Yaga.
Unzi chukiro runa kuwe twate sanze nawe. Waina binji byo tambusa. Ebi gambo bye banjo geranga kumchawe.
Ya bon manager.
Wani ngambye no tankweka. Kikendi wane no namna. Nizi siku sala wongu sange. Tusa mkono wanike chipande. Tuwa ino mkwano mwese mpande. Kikendi wane no namna. Nizi siku sala wongu sange. Tusa mkono wanike chipande. Tuwa ino mkwano mwese mpande.
Everything don't make sense. Wotari Jangu msareko, one more time chiba chakabi. I feeling so helpless, warm to me my love. Everything don't make sense, it don't make sense. Everything don't make sense, wotari. Jangu msareko, one more time chiba chakabi. I feeling so helpless. To me, my love, everything don't make sense. It don't make sense.
Masika za chifano nicho chitsangu na masika. Nemunda biwa msichela vankulaba. Smile ye alienzika kanyo mutima. Edo bosi yo just kuhulira kumpita. You know me for strong. Olu mubimbo wa Nizu kukwe panga Chaku misinga Kalinga buricho Ilancha saba Olu kukimi pisano Atifumaniza pray for more.
Everything don't make sense. Otari Jangu msareko. One more time chiba chakabi. I feeling so helpless. Warm to me my love. Everything don't make sense. It don't make sense. Everything don't make sense. Wotari Jangu msareko. One more time chiba chakabi. I feeling so helpless. Warm to me my love. Everything don't make sense. It don't make sense.
Kikendi wale eno nawe mnamu. Nizi siku sala wongu sange. Tusa mkono wanike chipande. Tuwa ino mkwano ngasi mpande. Kikendi wale eno nawe mnamu. Nizi siku sala wongu sange. Tusa mkono wanike chipande. Tuwa ino mkwano ngasi mpande.